uwepo wake. Maisha ni mwangu kaniokoa kanifanya mimi niwe huru. Machozi yangu kapanguza tena kanipa furaha na ninajua mwanake nimebarikiwa. Nitaimba mie, nitaruka, nitaruka mie, nitaimba. Consider myself blessed to me mwanake. I know who I am with him in my heart, cause it's with me and najua mambo shwari. Every battle that I fight mimshini. Nitaimba mie, nitaruka, nitaruka mie, nitaimba. Show up.